wadooyinka dhismaha ku dareer iyo weliba iskihiraase bay dhabo bardaali iyo qansax dheere ee gobolka Bay, taasoo ka jartay burbur xooggan, waana dhibaato kan qabeen baabuurta xamuulka ah oo meelasa iyo ku gudbayana iyo wadooyinka qaar oo xaafado dhex maraayan. Dhismaha wadadan iyo weliba fulya ay maamulka deegaanka Awdiinle oo kaalada shacabka deegaanka Awdiinle iyo gaadiidleyda wadadaas isticmaalasa. Gudoomiyaha deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay, Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay, waliba uu soo ku warbiyey howlgalkan wada furoog iyo kuwadan, soona sheegay intii qorshaha iyo ku leeyingeeta sidii lan heli lahay wadooyin bileerin oo dadkii iyo baabuurta si faylan iyo ka maro koranga.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mahad dhamaantii ilaahay aan sugnaatay, ilaahay ka sokow waliba geeka ardaynay suurta galay in unu dhisna wada oo mayla raayis Awdiinle muhiimanga guud ahaan mayla raayis reer Koonfur Galbeed gaar ahaan mana reer Awdiinle wadadaas oo mana arday ko bir maasa laamiga madibayd oo kooy meelan ka sawlan reer Awdiinle jiir salaad maalan antana mayla raayis ku dhiyaas meeli wadada qasa dheer iti birdaala ka shal tabayan shantaraala marka wadadaas oo mana arday un arin istaraatiiji ahaan in mana arday walbadan ka manaafacdo doonan arday guud ahaan arday umada Soomaaliyeed gaar ahaan mana arday reer Awdiinle wadadaas geeg mana arday shaqada iyo bilaawti iyo wadadii oo mana arday iskiraasi mayla raayis Awdiinle iyo Baydhabo wadadan qorshaha la kaleeyay waliba waa sidii adeeban ogsanta magaaladan dhatiye mana baawurtan oo xamuulka sidaan mana arday dhiba arday kaata waayelka iyalka dadka tabar daran maana maadaama mana arday wadadii jidkinaha taba shaqaha waare ka socda shaqadaas dartiye mayba muhiimni nagta in mana magaaladii la kureeji jidku mana arday isticmaalan baabuurta mana arday shaqada usuman wadan waliba dhisahay wadadana tan uno isku talada doono bilaar ka maamul ahan laakiin wadadan kale arday iskiraas Awdiinle iyo Baydhabo iskaashitada gaadiidka Soomaaliyeed dad oo mana arday shacab is aruursidiya mayl raayis ya dhisahayan wal oo mana arday maamul ama shakhsi kale arday saameyn leeyim dadkaas arday dhisahayan waan idan kama hasayn in kama hadnagaana sida mana iskaashitada Soomaaliyeed ama arday shacabka Soomaaliyeed mar walba muhiimanka in mana arday bulshada ama arday maamulka meel kasta is rooga muhiimanka in ardaydan tu siyaasa insha Allah ilaahay kama hasan
dani kal gudoomiyaha deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay, Ibraahim Kalaay, waliba kala uu san xusay in dadka minateed iyo kuwaayan wada furowkan iyo sii doonan meelo kale iyo deegaan si meel lan ku saara arriiriga wada ee hadda ku jira deegaanka Awdiinle.
Kamaamul ahaan wali qorshe aan diyaarinay lanki mana jidkan kan arday wadadan hagalo jidisku waay in mana dhul kale oo arday kamaamul ahaan un arday insiin meelin dijiin yoona mana arday in kamaaraman wali yaro hayrin mana arday nagadan mana arday wal oo id manfaadan la misyon aan faan nagadan arday rajayna diila insha Allah.
Deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay hooska oo degmada Baydhabo waliba oo soo kumaday deegaanada horumarada shalgidiisan uu sameeyay mudooyinkii ka dambe dhinacyada walbarashada dhismaha wadooyinka iyo kaabyaalka kale muhiimka ah ee bulshada.